ZY.com.
Music all in force. Kidex 158. Knockout, freestyle. Grace Pro, if you didn't, finish and on Mandandana. Kwadi baba kemba futi kwa wana wa kembo. Badafiro kuipangira music wa shitafi ya masambo. Running out of ideas, ten shito yenu lekeni. Wazen shita mwenu kirapota ida kuma na kombo keni. Ni direct speech ita ya indirect. Ninako tunako ifota toche tekera mumfuti. Orevo nto kutuwa dipururuko kuchira padika iti. Ukwimba tu akura share rotampio kushitisha raisi. Na kirasi tebonse bapasa somu adipone mojisi itakuwa. Tapa wano wangana fiaro na fene fifia mumuro pa yama. Mwimba fia fimo fini hapa nombe fia kwimba fia dimipuira. Ne international port na rafika nombari nenzi munia. Chibionga shako paratisa kuma interview chidex 158. Jabere nzi mukia nshichero mama mchimunzini zi. Itaemu yesu tuwombe kofumia ni mweo mmusic dust. Na chako kadiponko nke physically nkwebe vis-a-vis. Drama te kuno joine ni comedy. Na iwe ubu urete tubu pala kanya na goat. Music yole voice iso kuchita take over. Atini ati stitch kumodyo nse pari data saver. Kukomboka lebe mweka jimeni kwa kufamu. Te yaba na music yaba shikudire femu. Awa isha tabate yaba karamba game. Wikawa disappointed tuka epuira doom. Umwana ba mfunda paku ya tepa kubweda awe. Baka mudyodo mwame kwa watu so indesera. Join our company mure tu support afye. Baba matraxi diva tayapu tukaifwe. Tapaba nejashi crown itu wajipo kakare. Tetufuade mwewe no mutuoyo kwa tika pare. Ukafuniko muko shimaiki te inove. Mwira ibidi visha hapa mwana kwa kanove. Mwadi kwa kade mumashani shani senchari. Rapa mwashe teke japa nomba kuya mochari. Ndeipayata kwa bepwati mwana wa mukaya. 20 years mu music na nomba mwimbe chire. Chabon fena matuzi ni voice fena mapit. Bala kudishisha kuisa ni never be kire paripit. It's time to watch miburo mupando ye karike panshi. Tukura ngenchito bonze jonze mwimba fya parinyash. Iyo formula taya kabombe muzambia ya bena sondash. Kesha yuko dimbyu kwa kitapono nga David Kazati. Tekwesha mwanzi Zambia ni Christian Nation. Walangisha sampo baka pokoreka teni doporeni. Nituburiketi mwimba ya haite tube kopiwe. Nga yadi ni bora nishitwa wina omwanda we. From today ure njita goti nzimbush sawe. The team best pitch resa mighty as ya fura kwa timari. Kabiongo na temenu wapano mbambo na mwakoni. Wida fura fwada nshijodo ntambishe poni. Sacrifice nisi dasi neseo nabika kunchito. Shirofa nshero always ina jiba pancho. Don't compare me kudiba kemba waichaba maido. Devo ya wanika sepene big fish ya lero. Na imwe mwema kodigzi badiawa shimpera vadyu. Apa nomba no friendship yonza seti fuck you. Support tampa batati yomu nyimbo tamutupundamo. Na vema na venati na ife mure tupundamo. One to sate jobumba neka nomba nga yafika wan. Ama phone ni ziba ze bigger to demo. Awe nshiri mkwen. Kombokeni mu music industry mufusha mofye mpendwa. Ifi manani ifi mbanani. Adiko pa voice pa mwana style. Matute asheta ya jiwa madise na zivari tenwa. Ya kwanga shenchito ya vanove fideke katekwe solo. Katekwe solo. Ture international, Caps international, Managers Chokes Nation, B Nation Zion, Oido Machine, Get over Iyenga Scorpion, Zagi ni Gangsta, Richida Zara Sachin wa Shita. Wafide beshi betu wa Kongo kubomba te kwa kita. Mayomu irasa kama na marifiada star. Riu panza ewe bumba baiche menga tu Afrika. Spy J ara pasoruezi. Joma kishirisha bachumfa pasoruezi. IZZ patopu yora vaji the one. JB Jack Brown. The owner speaking FG the boss. Musiko the voice that uombe la rose. Toto wanu papoda idinso perinso ni TSK. Karubura season. Tenchi batu sange wakashara mkafi waro batu pepeke. Thug life ni miku watu Pazeti Era poji tadi Sami simpo Baka mwana kwa tidi mpito wajiba simpo Zewa.com.